Kire Sabe Notorious Star Kid Dacia Freestyle Veda
Gigi Pande Tune Murder This
Nikapaya Bama Kambani Lihibo Mabuzz Napagisa Munga Dine Shabe Jizo Na Mahete Navapaka Mochipine Vakalu Waya Waya Lega Chabe Nivamine Isebena Tina Bado Chabe Nabo Siku Titina Punzi La Chabwela Chabe Nabo Nava Mai Benzo Ziva Poni Bwala Siku Tinenzo Himankali Chabe Chemo Mada Na my fans bali kid do something Bilimba bili zig please please do something Nika imba bezo kamba sini mbeda We dinam over half a manje nina siya Big shout to Mulungu Messiah Sikuti mani jalisa hapa nili haya Stakizi ni fuevo tuliko Kusovele la kumakumbi hapa ndiye jito Vamula mba mwesa kushaina My balls na my kicks ya choka kulikidi I never been a puss nigga Vozi sema hater na vapaka daile Mumutu mafresha paka sinirema Sikuti ni mahimbila kumbeka mosa blema Jizungu tima ziva skima puna cheku meka Mjun wara kempo my people no bifu Bakamba niliwaki hani chila makitu Hapa nivomela kai niribenda rama Batini kapeza hapa mwanji sinza nama